DachimSafi.com.
Malkia Sigeli Mima
Achunchwe.
Baby wangu nakupenda, usimwambie mwingine. Popote utapokwenda, wembele nyuma mie. Na ofia madanga, wasije waniibie. Usinione nakonda, wivu umenishika mie.
DachimSafi.com.